Bosonnu mamaji bad kadanga anale godina shawali taqur giddu targamu ega kitta sadabreti gubataji rajechu dan jiratto take sa radio sagale america timani jiru oso bosonni jibad gubachu injalqabin duro umnotin nege gumsa motumma shifta sakattane jechu dan meesha warana duka sawan turani gocci sani kun sababa kaumsa diddicha taw male jechu dubbatu jiratto nikun bulchiton anale lama ka bosonni jibad garecalu ke sattargama jedamu kajibati libanjawi garu humnonni nage gumsa kaumsa diddesanati sababa taw malan kajedamni halan awasa walin tawdani biddicher amsu fakkatatta fatajiran inde dubbatani jiru gamu biratin abata bosona abrenso toromiyat ittigafataman distritti bosona gedo jibat obor kubakala bosonni jibat akka gubatajiru manani sababa kanan agammat balanne marga injiru jedan na kormakato amburra gabase
obbu deggeso goshu jirata ana libanjawi ganda agal gobbo besalle tawdubatu akala kursi ethiopia bitote sokuda afur berkumele mafkuda sadi ingedde jechunis kitta tegenema haletin busunni jibat gubachu jelqabe jedan akastir sanjiru
kitta ganema lukaso ritibanu gaho matat kwaso ritibanu sana ganema
kai eyi kan lukaso ritibanu
ani gaachu wadehti waranu ritibanam lukaso dagini made wan to kumde kwa ottan yekad pani kapana ibuda abiti bobuni je abuda bosonni abiti abiti masani da sawo tanan ran kakkai bosonni gubachu jeni amamma tiran tamme sanga amma yina kada fardaro ke wate ki akaran kan abiti kriti mulata ya biya sababu te ara pani wan ke kubulla tu akaran kan ko abarni mulat kriti ke sabala ni kani dubaji gobanne
tatta singoni aasni nanno vitta kan damsu nanni kambra bosonni kun osogu betuni janarge jedani fi manni sani fageenye dandi mila saati tokko hincaal yeratta targam kandubatan obbu gamachu beksa gamai sanitin kunnotin nage gumsa motumma bosonni cheke saru kasa turani jedu
gubanna ani gubanna saati yara kittada saati lawa wala kara tijemmare yara saatu motokko tokko utta gaama ture
eyu kanduka
ane sakanta umsuma bosona tana kwangu dabai jiru olifano goda la todagini
enu kan sakanta isegigis
umnuma kala ka umnuma motumma isa abakari kwani wa ye kai arum tiwai wa dekko dan jamware wom bika ne kari mukai dingeta ona wa anta ehi la fa kabati wa ra kadisha kamani malaka deja umata diga wa kai yidinte kuma abate bosone baye farbaja ila alala mona dalu mo baye baka faga de abba bosone kibaye atiti ari ki mola hake labaru kira ne sana mo baye wijeja kale to gane gana mo ari yu jan baka lafa argu jesure kan kerum tinni bala gube suri moya tuke ewa kinyati ewa kota tin mo al sayu jira
man cene qabenya umama binesuta bosone jibake setar gaman rette ge jedan namotni bosone kono sogu betu ijanar gine jedan kunne hala kana ni sani jiru
ani wala kawe ni kudi han bakke tsani kalsam bokke tsa ba divajan amma kawa abi kiti hoter wala ka tsai ni kabate jiru ni he ko sala ke zaman tarja mu amma ma ti ka ta bi ne sun ti kuta ne inge la je ta jiru
malfa
wan ta kale ni ja ke renta abo sonu mu yen wala ji wan ta kali go da la jiru ya jo acha sun ba ke jira ma ne ki men ta kama ne pata ga no ke ya ka jira ba in ga te je jira te mo sargam ni ke ni ori in ke ni ka no la chi ma ke ta sure ju ga jaru amma garori ne ta cha ba ja jira gu ya ni mo ma ta ba ne sun be ga ga ni sa garu atwa ga ke ya te yu ba ni wal te kaba mne sure graphi ji sa na umani ka le sure ma ta ka ni sa la ko ni sa ke ra pe ne sa ki ke ta ya es nu mi u ti ko ke ra ni abhi ti se mo u ke amma ma na ke ni te ga lu ta e ra ma la ta go chu ka mu ma la ko go u ka bu mo tu ma ti nu ya ba sa ni ti wa ni mo tu ma an ti ti ya chu ba ni ka ka me ti ti nu ya ta na ga pe su nu de bi na ma ta
bulchan anali banjawi obos lesi borana erga kitta tadarbe eti bosoni kun gubata jira kisan oksine garu garichalu anake inte sani tijedu
bosoni gubata jira bosoni amkenya takora ana gra ke sapila udi fanno baye sangam
maj sababni tin gubata jiru
kadana korana
anake sanke sambam erata yokani taran kilometran
lu kanam de ba ugi sabo de magabani aran chalina
korachu afyali sin gotano
bosona jibati wala kadam kun
kan kistani sakati kotu kunatin tarirtu
ke kontu ka garu rafa goda akidam jinu dandamu bosana umamati
manjati ni kakkabe be kamun dandamu amma
jiwala dandamu kunin dandamu
bulchaan aanaa jibaat obbo Haayiluu Gabrasillaaseef gama isaaniitii waan jedhan qabu.
Bosonni jibaat jechaadha. Aanaa jibaat aanaa daannoo aanaa dhiiban jaawuti kan inni daangessu loonnoollee dabalatee jechaadha. Bosona bal'aadhaan kanarraa ka'ameeti amma yeroo darbite gaafuma sanyii ol kanii jechaadha. Naannaa sanatti mallattoon guddaa kun kan mul'ate ganda shanjadduu fi maasaraa fi ganda gaama walisooti aanaa dhiiban jaawuti keessa jechaadha. Jibaati jedhanaa maqaa bosonichaatiin waamamate jibaati keessaniti gandi riqichi ka'ee.
Isaaniin gaafannee jennaan gara keenya miti inni hin jedhamu.
Laachuuti jibaati keessa waan seenan hin qabu ani fumane sistema jaallee koo waan nu gaafa dubbatan gaariidha. Gaafa roobii nuti achuma oolle aanaa sana jechaadha aanaa dhiiban sitti jaawwi naannoo kuduraa ta'uudhee qaamolee nageenyaa wajjin jechaadha rakkoon nageenyaa waan jiruuf.
Maayilii sababii gubachuusaa?
Sababa isaan barreeffama nuti haaruma isaatti argine yeroo itti naannofne dhagnaa beektaa yoo dugda namatti nuti garagalfata garri suni.
Amma rakkoo nageenyaa amma naan jettanii wajjin kan wal qabatu moo sababa biraati sababii gubachuusaa? Amma qabeenyi barbaadaa'e maal wanti beekame jira qabeenya uumamaa bineensota.
Laati maaltu beekaree maaltu dhageenyi ammarra kaafnee dhimmichi gara keenyatti akka babal'anneeti. Boottiboota akkasumas hojjechuu isaa nama yennee amma danda'ametuun ganamaatiin ofirraa daangessuun nutti jiraata waan jirri sanarratti hubannee jirra. Borba nama irraa kaanee kallattiidhaan gara sanatti himallee kutaadhuma hawaasaatti fayyadamnee yoo yaalle qaamolee nageenyaas wajjiniin taanee dhimmichootti deemnee baraare gaariidha waan jirri sana qabannee jiranitti waa'ee amma. Waa'ee dhiibban jaawun waa'ee maalii osoo hin taane dhimmichi waa'ee qabeenya uummata Oromooti. Qabeenya guddaadha. Qabeenya beekamuudha. Achi keessa bineensotni adda addaa achi keessa jiru. Kanaafis dhimmichatti deemnee taane gaariidha dhimmichan irratti hojjetamee jira.
Jiraattonni immoo maal jedhu qaamni mootummaa ibiddatti qabsiisee jedhanii kan dubbatan illee jiru kun hangam dhugaa?
Laafiin kun waan dhugaarraa fagaateedha soba. Qaamni immoo achi keessa ture qaama shittaa bosona keessa turetu naannaa sanatti jistikiiwwan adda addaa yookaan nyaatawwan adda addaa naannaa sanatti hojjetachaa akka inni ture odeeffannoon qaama garaagaraa irraa kennamaa ture waan ta'eef mootummaan waan hin hojjetee dhimma kanatti deemee mootummaa hin qabu mootummaan kun dhugaarraa kan fagaateedha soba.
Itti gaafatamaan waajjira qabeenya uumamaa bosonaa fi jijjiirama qilleensaa aanaa dhiiban jaawwii obbo Balaatoo Dinqaa manca'ina qabeenya uumamaa bosona uumamaa jibaat irra ga'e jedhan haala kanaan ibsanii jiru.
Egaa kaleessa bichaa yoo nanna hiikaa rakkoo tokko ol deemeera dhagaa amma sinimaa amma malee mirgaa mana nageenya qabiidha. Manneen jayyee dhabuu keessa bulee haala uumeessa jiru gaa baay'ee deemaa jira kaleessa. Amma kanaan amma keenya nuti qabannee jirru hiikaara 12,000 kan nuti biyyaan ture saatalaatiidhaan fannee qabannu jira.
Gama biraatiin dhaabbata bosonaaf bineensota Oromiyaatti itti gaafatamaan distiriiktii Jibaatiif Geedoo obbo Warquu Baqqala ibidda bosona Jibaatitti qabate kana haala ittiin dhaamsuu yaadan dubbatanii jiru.
Yeroo ammaa kana haalli iddoo kanatti argamu yaandu jirra nuti sama ta'e maannan hawaasaasif iddoo tokko tokkotti dandoota muraasa keessatti hirmaatamee iddoon itti dhaame jira. Iddoon tokko garuu bal'inaan iddoon itti wannoo jedhu jira. Kan gubate hamma qaqaamaan gandeeto iskeejiisaa fudhachuu hin dandeenye filmaamunis nama rakkisa garuu gubachaa jira.
Bineensonni keessaa baqataa jiru gara bakka biraatti deemaa jiru godaanaa jiru kan jedhamu.
Bakka hiddi keessatti bineensonni jiran gara kutaa bosona biraatti darbuu danda'u. Bakka adda naannoo gaamoo walisoo jedhamutti kan hiddi kun boba'aa jiru. Iddoo sana immoo amma danda'ametti amma to'achuudhaaf yaalamaa jira.
Hawaasni humna keenyaa ol ta'uu danda'a bifaannoo isaa jedhu tarii manni biraattiin dafee akka inni to'atamu gochuun danda'amu jira.
Teeknooloojiidhaanis gubbaadha odoo roobni jiraatee yoo roobni hin jiraanne immoo gubbaadha bishaan hin naame inni isa filatamaa sadarkaa tokkoffaati yoo danda'ame mootummaanis kanaaf falaboo kenne gaarii.
Lubbuu namaarra miidhaan qaqqabee jira.
Waa'ee lubbuutu wal qabatee homaa wanti dhageenya hin jiru.
Gabaas Raadiyoo Sagalee Ameerikaas Naakoor Malkaa Amboorraa.